zikishika tutajua, zikishika tutajua, zikishika tutaonana nana. Zikishika tutajua, zikishika tutajua, zikishika tutaonana nana. Nimpe, nimpe, nimpe nani nimpe. Nimpe, nimpe, nimpe nani nimpe.
Ameza kunona stage na maniga car 50. Ana diamond ambogi si quality. Baby sinde ma prince high city. Hama niga ngina baby girl wa fiki. Ameza kunona stage na maniga car 50. Ana diamond ambogi si quality. Baby sinde ma prince high city. Hama niga ngina baby girl wa fiki.
Zikishika tutajua, zikishika tutajua, zikishika tutaona na na na. Zikishika tutajua, zikishika tutajua, zikishika tutaona na na.
Nimpe, nimpe, nimpe nani nimpe wewe. Vele unani eye contact na na wewe. Unazafanya rasta man ateme veve. Usichelewe kujarima chusichelewe. Mina rap we unancheza zeze. Wedha ni atu baitu na kuna njeve. Nipe nani wewe.
Zime lipuka zime nice. Zime nishika tena twice. Ongeza heni juu ya eyes. Nataka kukuona twice. Jangu ni chako watu juangi shida. Kiburi ya ocha kwa vila. Wengine wanadanganya jina. Kosa like you a lot. Nimpe, nimpe, nimpe. Nimpe nani, nimpe.
Misi waiwai unigeni chakeshe. Wazi shikabolo kinigeni pepete. Mtewe nyewe anadai pete. Mini freelancer bado nadai mpusese.
Nani anataka, ni nani anataka. Nani kiuliza ni wote anataka. Joina ni saka, Melissa mefambal. Kama shakes, cheza tikitaka. Ni nani anataka, ni nani anataka. Nani kiuliza ni wote anataka. Joina ni saka, Melissa mefambal. Kama shakes, cheza tikitaka.
Nimpe, nimpe. Nimpe nani nimpe, 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 nimpe nani nimpe, nimpe nani.